miɗo yiɗi laataade soldat si fam haɓono leydi am. Min jiɗɗo ekkitaade fiide ballon fam laato hono messina ɗo Ronaldo. Min yiɗi ballon sanne.
Ɗum ɗo yo agnaji ɗo ɓeyɗo sukaɓe yiɗi huncande hoore soni ɓe laatiki baliki en. Ko ɓuri hewde sukaɓe ɓe na kulita ko jeeli laataade e ley ko warata sato yo ley gaja to hakkunde maɓɓe ma ɗum so baliki landike ɓe.
Rewɓe hewɓe won toon ɓe cancer woni nu em no ñalawma hannde o, wala fuu no ɓe ngaɗa. Miɗo yiɗi laataade dogotoro fami faaɓoɓe. Abba am miɗo yiɗi sanne faabaɗe ɗum. Ko landike kam hoɗo jimmi wadde. Mbimomin jiɗɗo laataade mécanicien mo ino courant mobilaji. Yala am min ka laataade dogotoro golle o ana moƴƴi.
Ele alhaali leydi Mali ndi ɗiɗo anniyaji ɗi ko ɓuri hewde saaraɓe jattata ko ɗi tawene yo hunde nde yiɗɗi sanne hinnade ɓeɗo sukaɓe. Ɗum ke en hakkillo psycologue en hultiwide ko ɓuri hewde toni suka ɓooyi nangude hunde hakkille muɗum ɗum yaawi laataade hakika ele ko warata. Faculté science humaine et science éducation keɗana Burama Sangare jannginowo to nokku psycologie faculté science humaine et science éducation
en psycologie cognitive on dit
ele jande pawiɗo e hakkille holtama wiide miiloji amen darde muɗum ana mawni sanne e golle ko mi gatta. Ana hani tafomi tawre miiloji golle ko mi anni wadde. Ɗum tan watta so waɗugol muɗum newanomi. So wonko ɓi adama yiɗi wadde ɗi hoore muɗum to golle o fuɗɗata tafon. Nga so ɓi adama anda fuu lawol ngol hani jokkude ana tiiɗi sanne e juuɗe makko immorade ni tam o jokka lawol gotol. Anduɗo ko yiɗi fuu ana hasi e Allah heɓa ko
tewtata.
Moɗo galle kay ana hani wattande hakkillo hunde ɗe sukaɓe hulti yiɗi wadde hakkillo ɓe kay ɓeydande yagawere sukaɓe ɓe yettude ɓe soni ɓe jirwi e ley ko golla ma ɗum ɓeydande ɓe faamu soni ɓe mbasi yo hunde nde ɓe jeɓata ko fewi. Keɗana Moussa Michel Sissoko e kañe Yuba Koulibaly saraɓe to Kay e Kuthiala.
Kay ɗo kamiɗen lando sukaɓe am ɓe wakkati fuu hoɗum woni ko ɓe jiɗi laataade. Eɓe kaltana kam ɗum miɗo holla ɓe lawol kangol jokkede ley hendu. Sukam debbo o waram heɓude duuɓi sappo le lewru février ngarorum. Wakkati fuu so ɓeɗe joɗiɗe salon to o wiyan kam papa mi jiɗɗo laataade donno avion. So miɗe dawa o wiyan kam papa avion ɗum wona hunde ko tiiɗi. Miɗe faabomo miɗe hayɓa jande makko ɗo sanne jikki ana fawiɗo
makko.
Ɗum ke en kabaru hakkillo ɗo woni psycologue en na mbajo saraɓe ɓe darude no sukaɓe maɓɓe hultata ko yiɗi wadde si jandeji hoɗi ɓe jiɗɗi wadde hoɗum jiɗɗi laataade e ley ko warata ko haɗum e bandun en. Yalla andude ko yiɗi suka o e fiide dabere no ɗum wawata gollede. Keɗena faande Burama Sangare o psycologue to nokku psycologie jande dowre faculté sciences humaines science éducation.
Saraɓe ana hani tawdede sukaɓe mu en lando ɗum en hoɗum woni ko ɓe jiɗi wadde. Ɗum ana waɗa so suka anda lawol ngol hani jokkude ele projet ngaji muɗum. Saraɓe hana feyi waji binde suka wadde ko yiɗa. So ɓe mbi o waɗa ko yiɗa saabi kulol maɓɓe o waɗan ɗum nga ɗum yata yeeso. Fay so andal makko ana mawni sanne bangal ko o wondi wadde ko golle majjum tiiɗanamo sanne saabi o yiɗa ɗum. Ɗum saabi so saraɓe ana hani laatade yimɓele newnanoɓe sukaɓe mu en laawi ɗi
nangi.
Jati saraɓe andon sukaɓe goni jikke janggo nden noon min mbawi jaati faware ɓeɗo sukaɓe honɗo hollita e ley jimi Mamani Keita.